tu umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara akili yangu wewe tu umenifanya nimezama mwenzio. The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushi dam, misipenda kimataram. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput, nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Haribo, alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda, makibanda. Misamba, makalete kabonja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
njoni kupi burunguto.
Aye,
mekwa kuzungu kuku.
Aye,
kila mara kili yangu wewe tu umenifanya nimezama mwenzio.
You know,
the way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushi dam, sipenda kimataram.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput, nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby you know, the way that I know, you do, the way I love you, baby you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushi dam, usipenda kimataram.
The Mix Killer.
It's the kids, baby.